Let's talk about it. If it has so far, we want to be able to
Achinyamata, kodi mukudziwa kuti muli ndi ufulu otenga njira yolera ya kumtima kwanu. Izi ndizofunika kwambiri chifukwa njira zolera zimateteza kuti wachinyamata asatenge kapena kupereka mimba asanakonzekere. Pali mitundu itatu ya njirazi.
Njira zomwe zimagwira ntchito kwa nthawi yaifupi, njira zomwe zimagwira ntchito kwa nthawi yaitali, komanso njira zomwe ndizamuyaya.
Sankhani njira ya kumtima kwanu kuti muteteze tsogolo lanu.
Utengawu ukutifika kuchokera ku Youth Alert.